Ikiwa wenda nyumbani mama, ikiwa wenda nyumbani baba yangu, kamweleze Stella siwezi kufika. Umwambie Stella siwezi kufika mama ye. Ikiwa wenda nyumbani baba yangu, ikiwa wenda nyumbani ambie Stella siwezi kufika, umweleze Stella nimefungwa jela ndugue. Ikiwa wenda nyumbani mama yangu, ikiwa wenda nyumbani ndugu, umwambie Stella siwezi kufika, umwambie Stella mapenzi yamenizidi jela. Ikiwa wenda nyumbani mama yangu, ikiwa wenda nyumbani baba, umwambie Stella nimefungwa jela, umweleze Stella mapenzi yamenizidi jela. Nyumbani ndugu yangu, ikiwa wenda nyumbani dada, umwambie Stella siwezi kufika, umweleze Stella siwezi kufika mama ye. Ikiwa wenda nyumbani baba, ikiwa wenda nyumbani dada yangu, umwambie Stella siwezi kufika, umweleze Stella nimefungwa jela baba ye. Ikiwa wenda nyumbani mama yangu, ikiwa wenda nyumbani ndugu, umwambie Stella nimefungwa jela, umweleze Stella mapenzi yamenizidi jela ye. Kamwambie atafute bwana mwingine, kwani mie siwezi kufika mama. Kamweleze nimefungwa jela dada, anizalie mtoto kike mama nitaoa. Kamwambie atafute bwana mwingine, kwani mie siwezi kufika mama. Kamweleze nimefungwa jela dada, anizalie mtoto kike mama nitaoa. Kamwambie atafute bwana mwingine, kwani mie siwezi kufika mama. Kamweleze nimefungwa jela dada, anizalie mtoto kike mama nitaoa.
Mamae, ya mama Stella, thank you.
mwambie atafute bwana mwingine, kwani mie siwezi kufika mama, kamweleze nimefungwa jela dada.